ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angubingelele ngemfudumalo ngwamukele futhi engosini e-fresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Networks. Ngokwezokusakaza ibandla liyinto efayo lokho okwenza bande ababethi imtshingo bejiyoza injabulo. Kodwa ezokusakaza engakuchumisi ngokuthi ibandla lihlabela phambili emagumbini amaningi omhlaba futhi liyanda. Ngakho ucabangani? Ngakube uthokozile ukubona abantu abaningi bebe ngamaKristu? Kumbe mhlawumbe ukubuka njengokuba indiwashi elisibuyisele ezinsukwini zakudala eyiphuphile? Noma ngabe kulophi uhlangothi, kodwa yazi lokhu, ibhedlela, amakhaya entandane, zikole, zikhungo zemfundo ephakeme, ukunakekelwa kwabampofu nabadeliwe, zizinda lezo ezaqalwa ngamaKristu emhlabeni wonke, umlando ungubufakazi obuqanda ikhanda. Inkinga ngokuthi kumakhulunyaka futhi amaKristu abile nakho ukuyiphatha kabi. Ungacwaninga igaba ezihlukahlukene zomlando kunotho ozoluthola oluhlazisa ubuKristu ebandleni. Nakulezi insuku kunokukhwabanisa kwezeyimali, ukuhlunyaza kweingane okwenzeka ngaphakathi ebandleni, into eyenza ubuzo ukuthi unembeza. Kodwa noma kunjalo, ibandla kuningi okuhle eliqhubekile likwenza namanje lisakwenza, nakubo kuningi kwakho akukhulunywa ngakho. Ngakho yini le eyenze elinye ibandla likhule kashane elinye limi ndawonye? Nakho la kukhona, sibuke le ndima izolo, Izenzo 9:31. Njalo ke ibandla labanokuthula kulolonke laseJudea naseGalile naseSamaria lakheka lihambe kwesabeni inkosi landa ngenduduzo kamoya ongcwele. Ngonamhlanje abaningi bangathi kwabe kunemvuselelo ebandleni. Yini le eyenza landa na? Yebo, indaba bephila benokuthula, banika uNkulunkulu indawo yakhe, bamlalela, ngakho babusiseka ngomoya ongcwele wabanika amandla. Kubuka sengathi imvuselelo iyaqala iqhume uma abantu beqala belalela izwi likaNkulunkulu.
Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.